another bonfire. A true love soldier. Siri malaika era nkole nsobi. Chimanya siri muti era nkole nsobi. Naye nesunga olunaku lwengamba dyoba. Manyi byasoba abakusobyako bo badduka. Naye nsuubiza tindiba mulala nange bayuzayuza dda. Nasigaza biwundu. Kale nkusaba ube dokta. Sijanjabe biwundu ebinuma. Kale nkusaba ube dokta. Sijanjabe biwundu ebinuma. Katonde kuchoba, seba kebido waze uwa jemisula. Olusi nebuza, nafuka sikari otulonze twambula. Kale toba kuchokola, nafuka muwele, I need your care. Osula kumutwe, wafuka pilo, chachimuzo tulo. Lady kale siku nenya, ogamba nkuwe na yomutima guluma. Kuba eyalumwa kumusota nebalaba omuguwa yekanga. Kati ogoba mutima gwo, ogoberera mutima gwo. Ogoba mutima gwo, ogoberera mutima gwo. Kale nkusaba ube dokta. Sijanjabe biwundu ebinuma. Kusaba ube dokta. Sijanjabe biwundu ebinuma. Ebiwundu ebinuma. Ofumba gwa mutwe, fumba gwa bigere. Efumbe mwenkanye mbuno zabike. Ebyose bikola ebiseera byayita. I'm gonna love you. If you love me. If you trust me, I'm gonna trust you, my baby. Kale nkusaba ube dokta. Sijanjabe biwundu ebinuma. Ebiwundu ebinuma. Kale nkusaba ube dokta. Ube dokta. Sijanjabe biwundu ebinuma.